Bro,
zada rani mkeni.
Umetekio
wewe. Wewe rile kwa nari hivi mashauri. Wa.
Umekwenda nani? Umecheki? Umecheki? Bado kulikuwa na form ya meza.
Wallahi. Hata mimi nikana rada wallahi.
Amenipiga tenje juu na fatu ndio hivi.
Hai tumalize huko huko.
Tuko na kaa 30 minutes tunaweza fika.
Nayo.
Shaskia. Nimbaje ushaskia.
Yo ask.
Kiwa Douglas. Steam kamepanda sana shuka nayo. Ingiza kichwa tuko juu ya mbicho kama kawa na finesse. Ah vile imekaa mimi najua ndai bless. Ta finesse. Ndai bless. Kikwani zimeshika.
Zimeshika.
Uko juu ya mbicho ama mzigo.
Mbicho.
Kikwani zimeshika.
Zimeshika.
Mbicho ama mzigo.
Sherehe. Daitana. Dance kwa bidi mdogo taitana. Swing mnoko chini shaivana. Kushera, ah, kushera, ah, kushere. Daitana. Dance kwa bidi mdogo taitana. Swing mnoko chini shaivana. Kushera, ah, kushera, ah. Akidoba imefungwa direct from the hood. Ushacheza natura frog jump 22. Biz akipuga dive shoe clicky pull. Showbiz kinda dinga site nda kuchung, ah. Kirasa zina clap. Mnyonge digi dust. Ujadisi ya za mzinga unarikoshi flower fast. Boy aina aroma that one is from the past. I don't joke, kikolo mita pass. Hapa ni kusetoka, niko kwa bash. Manguna wa mebonda zao wanavua pants. Cash money, na kitouch. Bling, purchased, ah, fully cash. With your daughters kwa bedi na rombosa. Baby wine, baby kulosa. With your daughters kwa bedi na rombosa. Baby wine, baby kulosa.
Na tukushe, hey, hey, naitana. Dance kwa bidi mdogo taitana. Swing mnoko chini shaivana. Kushera, ah, kushera, na kushere, hey, daitana. Dance kwa bidi mdogo taitana. Swing mnoko chini shaivana. Kushera, ah, kushera, ah.
Wiki mepiti menikalia. Nasikia mpesi mingia. Leo ni mademo amenikalia. Hakuna kitu mioneza niambia. Nasikia kiburi mingia. Pia kwa sherehe kuna sheria. Kama ulipi bilu unatumwa na mdosi. Kimbia kwa gari unilete hiyo koti. Leo ni kuringa. Mikono tunosha na mzinga. Mwangi ashazima. Devi mabonso alimpiga. Manzi yangu anasikia natapika. Sema basi kushika, kushika.
Na tukushere, naitana. Dance kwa bidi mdogo taitana. Swing mnoko chini shaivana. Kushera, ah, kushera. Na tukushere, naitana. Dance kwa bidi mdogo taitana. Swing mnoko chini shaivana. Kushera, ah, kushera, ah.
Ngia dance flow, kaina gonga. Leo tunadandia mat, mindio donga. Look na madem ka 10, wote ni 10 slas. Kwanza na
Deba.
Kwanza na pose na shindwa, nishike mgani. Selekta milipu wabash, iko pande gani. Ati DJ John Fane, hako inadi. Piga nduru kama majishikia manzi. Asika fununu kuna manzi wa Nairobi. Come frontline, utuleze story. Sile mejibeba, bogi na wori. Aye, wewe, mina shuka na yeye. Aye, mina shuka na yeye. Kila mejibeba, mbogi na wori. Aye, boy, mina shuka na yeye. Kila mejibeba, mbogi na wori.
Na tukushere, naitana. Dance kwa bidi mdogo taitana. Swing, mnoko chini shaivana. Kushera, ah, kushera. Na tukushere, naitana. Dance kwa bidi mdogo taitana. Swing, mnoko chini shaivana. Kushera, ah, kushera, ah.
Your last.